your boy Jackalix. Master, since the day I was born, I'm still dreaming. Usishangae kuona naweza skimming. Nimejua mengi kupitia mimi. Sona tari kuona mtu akifa maskini. Wanatabu wale wenzangu na mimi. Mchana umepita usiku ajui atakula nini. Watoto kike kazi zipo buguruni. Usiku mchana wakiume chimba madini. Indo nchi yenu siulize kwa nini. Buku nalipa kodi mtaji ya msini. Ina kera nena tia hasira. Mtoto akiume anatinga madira. Hata kama ni kuchenji majira. Ini too much. Savana tekira. Beti vyako na mpelekea nani. Nchi meja wafanya kazi na wote maskini. I'm still dreaming. Hale. Yes, na mini kwamba my dreams live. Ila najua kuna mengi na bidinti mize. I had to walk be around everybody's busy. Hale. Na family and man depend. I'm going crazy. Hale. I'm still dreaming kumaliza form 4. I was struggling kama shako 04. Nikamini one dent apiga tobo. Life ita change watoto wingi wa shobo. Hini ndimu ilo iva kama chungwa. Anajua kila kitu lakini anavunga. Huyu mzee hana tofauti na baba swale. Ameruka stage moja kati wakubale. Anaitwa njaa mtu akifa kwake shere. Umesoma basi ajira jipendele. Uza ndizi au miogo maisha ya endele. Utakoma kijifanya wepedeje. Siku hiza di madogo wana pepe kale. Master, prince is daddy. No sponsor or the for his mess I made it. Ukata umehalalisha betting. Nina vieti lakini wakubwa na chiti. Omba omba wameja pa mjini. Uliza why. I'm still dreaming. Hale. Yes, namini kwamba my dreams live. Ila najua kuna mengi na bidinti mize. I had to walk be around everybody's busy. Hale. Na familia na dependa. I'm going crazy. Hale. Yes, namini kwamba my dreams live. Ila najua kuna mengi na bidinti mize. I had to walk be around everybody's busy. Hale. Na familia na dependa. I'm going crazy. Hale. Hale.
Trace.